blessed heavenly Father, with the
Baba sezulwini obusisiwe ngobukhona buka mangcwele osebuvele bulapha sisondele ezwini lakho elingcwele.
And although with a bad voice trying to hold
futhi nakuba ngephimbo libuthakathaka lizama ukungibamba futhi ngikhuluma amazwi ngokunensa nokungatatazeli njengoba ngingenza ngenxusa kuwola kwakho kobuNkulunkulu nokugcoba kukamoya ongcwele ukuba buhambe phakathi kwethu kulobu busuku. Futhi kwangathi yena osezindaweni zonke kwangathi angathatha izwi likaNkulunkulu futhi alinikeze kuyo yonke inhliziyo njengoba nje sinesidingo kwangathi angasondla kulobu busuku phezu kwezinto ezinhle zikaNkulunkulu. Futhi kulobu busuku sisakhuluma ezwini kwangathi izinhliziyo zethu zingaba ngamamayela amaningi ukungena eCalvary lapho Jesu akhokha khona lonke inani elenele lalidingeka lezahlulelo ezinkulu zikaNkulunkulu ezivele ezimini yaseyideni.
Futhi
namhlanje kwangathi singaqonda ukuthi silungisiswe ngesidle ngokuvuka kwakhe nangokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka.
And tonight we are no longer of the world.
Futhi kulobu busuku asisesiba bezwe ngokuba sithengiwe ngenani legazi elilikuku lendodana kaNkulunkulu. Futhi kwangathi thina ngezinhliziyo ezibongayo singaphendukela kuwe kulobu busuku ngayo yonke ingqondo namandla nalokho esinakho ngaphakathi kithi futhi sikukhonze ngemsulo inhliziyo engonakalisiwe.
Grant tonight, Father, if there would be
some lapha bangakwazi ukuthetheleni izono zabo kwangathi bona kulobu busuku bengeza ngokuzithoba eziphambanweni nalapho bavume izono zabo kuNkulunkulu olungile ukuxolela. Futhi kwangathi lokhu kungaba ubusuku obukhulukazi kwethu sonke sikucela egameni lendodana yakho iNkosi uJesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take the word of God and reveal.
Manje siyaqonda ukuthi akekho noyedwa emhlabeni okwaziyo ngokwenele ukuthatha izwi likaNkulunkulu futhi alembule ngoba izwi lilotshwe ngokuphefumulelwa umoya ongcwele ngumqambi wezwi.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was found no
wayefunwa ezulwini ukuthatha incwadi nokuqaqa izimpawu akutholwanga noyedwa ezulwini noma emhlabeni noma ngaphansi omhlaba wayefanele ukuqaqa izimpawu noma ngisho ukubuka phezu kwencwadi. Futhi kwakuneundlu lapho elalikade lihlatshiwe selokhu kwasekelwa umhlaba futhi luyafika futhi lathatha incwadi esandleni salowo owayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi futhi waqaqa izimpawu futhi wavula izwi.
And we are tonight believing and trusting in him that he will.
Futhi kulobu busuku siyakholwa futhi siyedemba kuye ukuthi uzosivulela izwi. Futhi manje njengoba ngifunde esahlukweni sesibili sezenzo njengoba nginikeza ubusuku bokuqala kwakungu ukufika kwesibili futhi kwenkosi uJesu kungolwesithathu nangolosine ebusuku kwakuse nikelo wenele konke.
Friday night was on the all sufficient.
Nangolosihlanu kwakungu inhlawulo enele konke ukuphelela. Nikutholile izolo busuku na ukuphelela. Singaba kanjani ngabangasoleki ngokoqobo futhi siphelele kuboneni kukaNkulunkulu. Futhi kulobu busuku kuse ukumbelwa futhi kusasa uvuko njengoba nje izinsuku zilandela. Manje ngikhethile kulobu busuku okokufundwa kombhalo kwami encwadini yezenzo izahluko sesibili nelamashumi amabili nanhlanu namashumi amabili nesithupha nelamashumi amabili nesikhombisa amavesi ukufakwa kwaphakathi futhi kufundeka kanje uPetro ekhuluma uDavide. Ngokuba uDavide wathi ngaye ngayibona inkosi phambi kwami njalo ngokuba ingakwesokunene sami ukuze nginganyakaziswa.
Therefore did my heart rejoice.
Ngokuba inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami luyethaba ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.
Because thou will not leave my soul in hell.
Ngokuba awuzukushiya umphefumulo wami hayidese futhi awuzukuvuma ungcwele wakho abone kubola.
What a beautiful text for this night.
Ndikimba enhle kangaka kulobu busuku ukuthola ingqikithi yakhe esethuneni.
The first thing we wish to look, draw your attention to is the infallibility of God.
Ngiyokuqala sifisa ukudonsa ukunaka kwethu kuyo ukungabi nokuphosisa kwezwi kaNkulunkulu. Nkulunkulu uyaligcina izwi lakhe ncamashi.
And tonight we want to fasten our thoughts on that.
Futhi kulobu busuku sifuna kunamathelisa imicabango yethu kulokho ukuthi uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe. Singaqiniseka ngayo yonke into uNkulunkulu ayishilo ezwini lakhe ukuthi iyiqiniso. Nokukholwa akuphumule phezu kwezinhlabathi ezigudlukayo zemiqondo yomuntu noma isenze ezenkolo yomuntu, kodwa inendawo yayo yokugcina yokuphumula edwaleni elingeni nakunyakaziswa lezi likaNkulunkulu eliphakade. Izwi uma uNkulunkulu alisho lokho iqiniso kuze kube phakade, ngasoza lihoxisa futhi athi ngangingakuqondile. Ngingasho izinto nawe ungasho izinto. Manje ke siyathanda ukukuhoxisa ngoba sakusho ngolwazi lwethu oludlula konke namandla ethu edlula konke.
But then God is so much different from us. He is infant. Therefore he does. Kodwa
manje ke uNkulunkulu wehluke kakhulu kakhulu kithi ungongenasiphelo, ngakho ke angasho into eyodwa ngaphandle uma iphelele ngokoqobo. Akadingi neze ukuhoxisa, kadingi neze ukuxolisa ngalokho akusho, uhlala njalo kumile iqiniso.
Even for Jesus in this great
ngisho kuJesu kuloli zinsuku ezinkulu esisibungazayo ngenkathi uNkulunkulu ebulala ngempela indodana yakhe ngenxa yezono zezwe, mhlawumbe kwakuyiminyaka eyizinkulungwane ngaphambi kokuba ngisho isisekelo sake sabekwa. uNkulunkulu wakhuluma izwi futhi lingumkhiqizo siqediwe ezulwini. Uma uNkulunkulu elikhuluma selivele liqediwe.
Oh, if we could only grasp what that means.
Oh, uma kuphela besingabamba ngqi ukuthi lokho kuchazani, besiyoba ngabantu abahluke kanjani ukubona izincwadini zakhe, izahlulelo ezibekwe phakathi lapha zokungalaleli bekuyokwenza umuntu azihlalele uqobo ihora ngehora. Futhi bekuyokwenza olungile ajabule ihora ngehora, kufunde izibusiso uNkulunkulu azethembisile kothembekile.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
Futhi singaqiniseka ukuthi lonke izwi liyogcwaliswa nje sibophele umphefumulo wethu kulo, bekuhlala njalo kungaleyo ndlela.
When God spoke to Noah, way back in the Antediluvian world.
NgakuNkulunkulu ekhulume kuNoah emuva lezweni lasemandulo, mhlawumbe ngaphambi kokuba iBhayibheli lize lilotshwe noma leli iBhayibheli empeleni lake laze lalotshwa, uNkulunkulu watshela uNoah ngakuze isiphepho namanzi ayezomboza umhlaba. Futhi ngaphandle kwecatshaza elilodwa lobufakazi obubonakalayo ukuthi kuyonke kwenzeka, yonke into iphambene kakhulu, uNowa wahamba ngokwesaba futhi wakha umkhumbi wawulungisa wakungowokusindisa bendlu yakhe nayo uqobo. uNkulunkulu akazange amenzele phansi ngoba kwakuyizwi lakhe lalidingeka lenzeke uma uNkulunkulu ethe lalizokwenzeka.
Now, when Job The oldest book in the Bible.
Manje ke kanye uJobe incwadi endala kulezo zonke eBhayibhelini yalotshwa mhlampe ngaphambi kokulotshwa kukaGenesis futhi yafakwa eBhayibhelini noMose walobu Genesis.
Job in his book.
UJobe encwadini yakhe wabumula ngesizotha phezu kwesithembiso uNkulunkulu amenzele sona.
And he stood by his burnt offering. Without a fear.
Futhi wamanga semnikelweni wakhe ukushizwa ngaphandle kokwesaba enhlizweni yakhe azi ukuthi uNkulunkulu akushilo uNkulunkulu wayengakwenza.
And when everything seemed to go contrary, Job stood.
Futhi ngathi yonke into ibonakala ihamba ngokuphambene uJobe wamoxila ngoba isithembiso sikaNkulunkulu sasigxilile. uNkulunkulu wamethembisa uJobe noJobe waphumule kuleso sithembiso.
Oh, if the church could ever get to that place to where it could
Oh, uma ibandla belingake lifike kulo ndawo lapho lingaphumula ngesizotha phezu kwezilaphakade likaNkulunkulu ukuba libe iqiniso bekuyoba umehluko njani bekuyoba ngokulungisa kunjani bekuyoba ukucosula kunjani bekuyoba ngokujabula kunjani bekuyoba ngamandla njani uma abesilize labesifazane beyothatha uNkulunkulu enanini elibonakalayo eliyiqiniso ukukataleka ukuthi izimo zibukeka kanjani lokho kuhlangene ngalutho nalo uNkulunkulu washo njalo lokho kuya kuxazulula uJobe ngenkathi wayesesikhathini sokuvivinywa sikhulu kakhulu salo lonke ulwazi lonke lokuzibonela ngenkathi ekade efunyenwe ebukhoneni bukaNkulunkulu umuntu olungile ngisho uNkulunkulu washo ukuthi wayephelele akungekho njengaye emhlabeni noSathane wanikeza ilungelo lokumlinga uthi ngiyakumenza kuthuke ebusweni bakho futhi wacishe wayithatha impilo kaJobe futhi wayeyokwenza kodwa uNkulunkulu wade umuqo ngumkhawulo wathi ungenza noma yini kuye kodwa ungakuthathi ukuphila kwakhe.
Then when Job stood at the very tipping of the crucial moment,
khona ke ngenkathi uJobe wayemile kuwo impela umzuzwane obucayi wokulingwa wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyakuma othi ulini nakuba izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Kuyendaba ukuthi kwakubonakala kumnyama kanjani nokuthi kwakubonakala kungelona kanjani iqiniso kwakunento uJobe ayegxilise kwehange kuyo umphefumulo wakhe isithembiso sikaNkulunkulu esiphakade.
Oh, if we could only do that. Notice.
Uma kuphela besingenza lokho qaphelani waphumula sithembisweni ngiyazi umhlengi wami uyaphila.
And I want you to notice for our future words I wish to say.
Ngikufuna niqaphele obamazi ezayo ngivise kuwasho uJobe wacacisa indawo yakhe yokumbelwa futhi ngenkathi uJobe efa wambelwa kanjalo.
There was another man
ngokukhona enye indoda egama lingu-Abraham eyathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi yamkholwa uNkulunkulu futhi wabiza lezo zinto ezaziphambene esithembisweni uNkulunkulu amnika zona ngokungathi zazingekho wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Futhi ngenkathi izinsuku zedlulile namaviki nezinyanga futhi ngisho neminyaka yedlulile lokho akuzange kumbize u-Abrahama
nakancini.
Gabriel lathi akangabazanga ngokungakholwa esithembisweni sikaNkulunkulu kodwa wayethembekile enika uNkulunkulu udumo.
When everything seemed to every day it simply did.
ngenkathi yonke into yayibonakala insuku zonke kalula yayikhule iba lukhulu insuku zonke kodwa esikhundleni sokuba bentekenteke uJobe waqina insuku zonke o isiqiniseko esibusisiwe kanje esinazo uma ubunzima bubonakala buvuka ukwenza into lokho uNkulunkulu akuthembisile okungenakwenzeka esikhundleni sokusabiswa ukubuyela ezweni sifanele zime sigxile kakhulu kunokuba sake zama ku-isho kanje Nkosi kufanele kuxazulule uma uNkulunkulu esho okuthize
And Abraham called those things which were as though they were
not. And
when Abraham lost his sweetheart,
Abraham lost his sweetheart.
Wonder why they were prophets. They seen, they contacted God.
Yamangala kungani? Babenga baprofeti, babona bathintana noNkulunkulu. Futhi manje ngekathi uAbraham esefile, wangcwaba noSara.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground. He
Manje wayengavuni labo bafo bamnikele ngxenye yomhlabathi wawuthenga phambi kofakazi umfanekiso omuhle kanje wompapathizo wawuthenga phambi kofakazi lokho kwakuyifa lakhe Oh, kungaleyo ndlela ikholwa langempela kufanele lize ngayo. Hayi kunyelela ekholeni, kodwa yima phambi kofakazi. Ngingufakazi enkosi uJesu nokamoya ongcwele nowemisebenzi yakhe emikhulu. Futhi kakhulu kakhulu impela njengoba sibone lolu suku olubi lusondela.
And then when Abraham's son, which was Isaac,
Futhi konake, ngenkathi indodana ka-Abraham okwakungu-Isaka, isithembiso sasifanele sinikezwe yena. Futhi ngenkathi u-Isaka efa, wambelwa no-Abraham, no-Isaka wazala uJakobe.
And when Jacob was died way down in Egypt. But notice,
Futhi ngenkathi uJakobe efa endleleni ezansi eGibhithe kodwa qaphelani ngaphambi kokuba afe washo endodaneni yakhe engumprofethi uJosefa woza lapha ndodana beka isandla sakho phezu kwenqulu yami ekhubazekile ngokuba khumbula ukuthi wakhubazeka kanjani yingoba ingelosi yenkosi yathinta enqulu yakhe futhi waqhuka kusukela kulelo suku kuqhubeka
Hand on
Wathi izandla zakhe enqulwini yami futhi ufunge ngimi ngoNkulunkulu wababa bethu ukuthi awuyikungimbela ezansi lapha eGibhithe. Ngani na? Oh, babenezwi, babenesambulo. Futhi mangime lapho kusho ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo lakhiwe phezu kwesambulo sobuNkulunkulu. Hayi phezu kwehlele inhlangano, hayi phezu kwezivumo khona noma izimfundiso, kodwa kwelilokho moya iqiniso lembuliwe likaNkulunkulu ophilayo. Uabela Timineza itheni, wayenakho ngenkathi ibandla liqala, wazi kanjani ukulethe iwundi na, akalethanga ngani isithelo njengoba kwenza uKhayini na, ngoba kwembulo kuye. UJesu kanye ekhuluma wathi, umuntu uthi ngikubani indodana yomuntu na, abake bathi unguMose no-Elija, kanjalo njalo, wathi kodwa nina nithi ngikubani na.
You see, it doesn't rest upon what somebody else thinks.
Yebo kuphumule phezu kwalokho munye ukucabangayo. Lokho kwazi ukuba kuyiqiniso. Nina nithini na?
That question would meet every one of us in the face tonight.
Lo mbuzo uyohlangana nathi sonke busweni kulobu busuku. Nina nithini na? Lo Petru ngokushesha ekhulumela phezulu ngale kokunanaza kukodwa wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo.
As Jesus, who knows the secrets of all.
Njengoba uJesu wazi izimfihlo zazo zonke izinhliziyo ngokuba wayengekho ngaphandle kokuba uJehova ebonakalisiwe enyameni futhi wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwenzile lokhu. Futhi phezu kwaleli tala ngiyakulaka ibandla lami namazange ayiteze angela ahlule. Futhi thina nabantu njengoba sifumana thina maluthela sifuna kuhamba ngokukholwa. Thina mapentekosti sifuna ukumemeza ukulithola. Nina mapentekostali nifuna ukukhuluma ngezilimi ukulithola. Kodwa lokho kuqheleka mamayele izigidi esiyishumi kulo.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ, the person of his being made manifest.
Izambulo zobuNkulunkulu zeNkosi uJesu Kristu, umuntu wobuntu bakhe kwenziwe kwabonakalisa enhliziyweni. Phezu kwaleli twala ngiyakulaka ibandla lami namasanga hayiteze angela dlule. Usebenza ngokuphelele noMathewu 28:5 isihlanu 28 noma uJohane ongcwele isihlanu 28.
He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life.
Woza maziyami futhi akhole nguye ongithumile unokuphila kuphakade futhi akayikuye kulahlweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni.
Not because you had any move, any emotion, but
I go about who been and no may move, Bumyagazo, no may loop, go about Ben and Santa Yaguba no Christian Bully, where Gue Venezuela, Pez Golanituala, Yagulaga Vandalam.
And Jacob, when he died, his son had his body packed up and he was
Nechagoba ngekathefa indodana yakhe yayinomzimba wakhe ungumthwalo futhi wangcwatshwa noAbraham uIsaka uSara noJob emazweni angcwele asePalestine.
Then Joseph being a
Kona ke uJoseph engumprofeti waphumelele zantsi eGibhithe wayemazi uNkulunkulu uNkulunkulu wayezimbulile kuye uqobo kuye.
And when he died, said, "Don't you bury
me down
there."
What he? Ninga wambela matambo ame zanzi apa. God yo uyo ni vagashela.
Why he rested solemnly upon the word.
Gadina wapumule ngesizotha phezu kwezilikaNkulunkulu kuMose. Iminyaka kamakhulu amane bayokhonza lesi sizwe. Kepha ngiyobagipha wapumule ngesizotha phezu kwezwi. Futhi umfanekiso muhle kanje lapha uma nizoqaphela wonke umHebheru edlula nomhlane wakhe ushaye waba yindabundabu ngabashayeli bezigqile futhi ngenkathi ebuke phezu kwamathambo umprofethi wakhe uJosefa wayazi ngelinye ilanga babeyophuma ngokuba lawo mathambo ayeshiye lapho kwezikumbuzo ukuthi ngelinye ilanga babeyophuma. Sekuthi akube iminyaka eyishumi nanhlanu noma ishumi nesishiyagalombili edlule ngenkathi uPhiliponi umfanyana cishe iminyaka eyizihlanu kudala kalukhulu kakhulu kakhulu. Sasinembala encane sasiyisethuneni likamama wakhe ngovivi ngokuyokuza ngepasika nje lapho ilanga liphuma lithi bevu noma nje ngaphambi kwemini kwakuyiyo khona-ke ukuya enkonzweni. Futhi lapho sehlela thuneni umfo omncanyana wakhumula isigqoko sakhe lapho sihamba siya lapho udade wabo omncane nomama wakhe wayengcwatshe khona. Futhi uqala ukupheka phezulu nokukhala futhi wathi babayi umama uphansi lapho kulo mgodi na.
I said, "No, son, she is not down there in that."
Ngathi qaba ndodana angeke phansi lapho kulo mgodi ungcono ngokuphindwe kazigidi kunawe nami.
He said, "Will I see mommy again?"
Wathi ngiyophinde ngimbone umama futhi na. Ngathi ngobuza uNkulunkulu uma ukufisa ungaphinde umbone futhi. Wathi ngaba umzimba wakhe uyoke uphume kuleli thune na. Kati chandwa, vala metako, futhi ngizokuxoxela indatshana, eminyakeni eminingi eyikhulu edlule, kulokhu kubusa, kwakunethuna elashiywa lingena lutho. Ngathi kuyisikhumbuzo kulabo abalala kuNkulunkulu uKristu uyobaletha naye umayeza ngale kwethunzi lokungabaza ngiphumule ngesizotha phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu eziphakade. Njengojobo wakudala ngenkathi isizwa ukuthi umlotha emlotheni nothula othulini ukhumbuza uLongfellow owathi ungangitsheli ezinambeni ezidabukisayo ukuphila nje kuyiphupho elingela lutho nomphefumulo ufile kwabalele ubuthoko nezinto azisikho ezibukeka. Wathi ya ukuphila kuyinde khona ukuphila iziqiniselo nethuna lisiye inhloso yakho ngokuba wena uthuli ubuyela othulini akukhulunyanga ngomphefumulo. Bakubiza ngomzimba moya ukuthi uma sisuka lapha siye ndawana thize.
Whatever it may be, I take the apostle's word when he said if this
noma kungaba yini ngithatha izwi lomphostoli ngenkathi ethe uma leli tabanakele lasemhlabeni noma indawo yokuhlala idilizwa sinayo esivele lindile ukuhamba sisuka kulena ukungena kuleyo.
Abraham, Isaac, Jacob,
u-Abraham, u-Isaka, uJakobe, uJobe, bonke abaprofethi bathemba futhi bakhona ukuthi kwakuza ukuvuka ukuthi umhlengi wayeza. Baprofetha ngayo, u-Enoki waprofetha ngayo, waphumula ngesizotha, waphawula ubufakazi bakhe ngakho.
Isaac, Jacob, Daniel,
Isaka, uJakobe, uDaniel, uJeremia, uHezekeli, baphumule ngesizotha phezu kwesikhathi ukuthi uMesiya uyoza, futhi bafa nemiphefumulo yabo yaye eparadise. Babangeke baye ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba sibe nakho izolo busuku ukuthi igazi lezinkunzi nezimbuzi lalingeke lithethelele izono. Isibekela izolo kuphela kukhuluma ngosuku lapho umnikelo ophelele isizathu uyigazi yesilwaneni belingeke libuyele kumkhonzi ngenxa yalokho besingeke sayeka ukunikelo iminikelo yalolo hlobo. Kodwa ngenkathi indodana kaNkulunkulu ifa ukuphila okwakukuyo kwakungesikho okunye ngaphandle kukaNkulunkulu ukubuya nokusithola sibe phakathi emndenini kaNkulunkulu futhi manje zikabantwana bakaNkulunkulu kuphila kuvele egazini lakhe. Manje kaphelani ngokushesha njengoba silandela ngenkathi ebuve etestamenteni elidala nalabo ababekholwa futhi bekhonza futhi bafele ekukholweni balinde leso sikhathi. Zizathi labo baprofethi benze lokho futhi babefuna kumbele ePalestine babazi ukuthi ukuvuka kwakungezukuba seGibhithe kwakuzoba sePalestine kuphela. Yilokho ngikusho kulobu busuku nginazo zonke izinhlobo zamagama anginendawo ukuthi abantu bangibiza ngani lokho kuthi shukimi. Into kuphela ngifuna kuyenza ukwazi lokhu ukuthi kade ngifile nokuphila kwami kufihle kuKristu ngoNkulunkulu futhi wabeka uphawu ngomoya ngcwele ukuthi uma ebiza phakathi kwabafile ngiyophendula ngalolo suku ngimbele kuKristu ngokuba labo abakuKristu uNkulunkulu uyobaletha naye ngalolo suku. Sigela kanjani kuKristu na kwabase Korinte bokuqala ishumi lembili ishumi letathu ngamoya munye thina zonke zabhabhathizelwa emzimbeni munye futhi zaba bafo abayizakhamuzi bombuso kaNkulunkulu. Sizitsho ukuthi sizihambi nabafakazi kulo mhlaba azizaphinde hhayi ukuvune lezi zinto zezo kodwa zibheke ukuze kwenkosi ebusisiwe ukuthi isithathe isize ekubuseni ukusuka olwandle kuyo olwandle olungena mkhawulo uma engena enkazimulweni yakhe impela sibheke ukufika kwakhe. futhi ke kukho ukungabaza emqondweni wami kodwa yilokho uJesu ayenakho emqondweni wakhe ngenkathi wayelapha emhlabeni lokho kwakungukungabi nakudabuka engqondweni kwezwi likaNkulunkulu eliphakade ngokuba siyazi ukuthi kuye ngokuhlala ukugcwala komzimba wobuNkulunkulu ubuNkulunkulu bonke babukuye Weyikho kokubili ubaba indodana nomoya ongcwele kodwa kwakuhlala esimweni somuntu umzimba moya kaNkulunkulu umfanekiso omkhulu kaNkulunkulu enza umuntu kuwo wayeseke embeka emhlabeni wayelomzimba uNkulunkulu akasuye ngaphandle komzimba uNkulunkulu lomzimba futhi ubukeka njengomuntu uMose wawubona abanye bawubona futhi ubukeka njengomuntu futhi nje kungukucabanga nje lokhu yikho kwalokho lokho kuyikho Yonke into emhlabeni ubuhle bumnandi ubuhle bomhlaba akulutho ezweni kodwa impendulo eqhele kangcono kunalokho esilindile uma sishiye umhlaba ukuba yonke into emhlabeni ngumfanekiso yalokho okusezulwini yonke into enhle yonke into enokulunga yonke into enhle izihlahla izinyoni yonke into ingumfanekiso yalokho okusezulwini Ukuphila kwethu qobo kungumfanekiso izithunzi nje futhi hayi into yangempela kunguhlangothi lwesithunzi sento yangempela uthatha ukufa ukukhulisa izithombe ukusibuyisela emuva emzimbeni moya esivela kuwo Kodake kuvukele zingele kufanele naye umzimba uvusiwe okuhle kanje hayi ubuhle kuphela kodwa kuyikho ngempela iqiniso elinesizotha lezi likaNkulunkulu eliphakade eliyoba njengayo Kabulani manje uJesu wafaka ngawo wonke amandla kaNkulunkulu kodwa ngenkathi ehlangene noSathane akazange asebenzise noma yimaphi amandla akhe wakhomba ezwini kuphela wakwenza Wathi kunotshiwe umuntu akayikuphila ngesikasodwa kepha ngalo lonke izwe liphuma emlungeni kaNkulunkulu Kodake ungasho kanjani ungahlala ekhaya futhi nje ube ngumgrisi olungile njengoba ubungaba nguye ebandleni na ngeke ukwenze Unda izwi umoya ongcwele uzondla ngezwi iBhayibheli lingukudla kukhethiweyo kokomoya kukaNkulunkulu kwebandla lakhe Nomoya ongcwele yiwo olilethe kuwe futhi ulibeka enhliziyweni futhi ngokubonga uyalilisela futhi zonke izithembiso zobuNkulunkulu siyaveza khona impela nje uNkulunkulu athi siyokwenza uzofanele ukwenze yizwi lakhe futhi lingukuphila Manje ngikhohliwe ukuthi bengifanele nje ngibe nohafu wehora. Kungithatha isikhathi eside kakhulu kulokho engifuna ukukusho. Kodwa qabelani uJesu ngehora lokugcina noma amabili empilo yakhe eziningi, eziningi ziprofetho sagcwaliseka. Umunye wathi kimi futhi uBrenham, lokhu kufanele kwenzeke nalokho kufanele kwenzeke ngathi bekungenzeka ngehora. Manizo futhi amahubo amashumi amabili nambili bese ke nibhekisisa ihora lakhe lokufa esiphambanweni ngiyakhohlwa nje manje ukuthi zingaki iziprofetho esagcwaliseka kwawo ukugcina amabili noma amathathu amahora okuphila kwakhe impela babhobozile izinyawo zami nezandla zami Nkulunkulu wami ngishiyeleni na nokunye nokunye njengoba uDavida kumemeza Bese ukuthi-ke enye into engifuna niqaphele iqiniso ingxenye engenako ukuphosisa yezwi likaNkulunkulu iBhayibheli lathi ugcina onke amathambo akhe alikho nalinye liphukile ngokuba emfanekisweni iwundlu lephasika lalingumfanekiso walo iwundlu lifanele lingabi lesici akukho amathambo ephukile afanele abe sewundlwini Ngehora ngenkathi wafa benyuka ukwephula imilenze yakhe ngesando futhi ngaphambi nje bukani kulowo impela umzuzwane obucayi ngesando lungele ukushaya imilenze yakhe kodwa izwi likaNkulunkulu lathi akuyi kubakho nelilodwa ithambo elaphulwayo emzimbweni wakhe
How's it gonna happen? We get in a hurry. God's
kuzokwenzeka kanjani na siyasheshisa izwi likankulunkulu liphakade uma izwi likankulunkulu liphelele kanjalo labo abakukristu uqiniseke nje ukuvuka njengoba kukhona ukuvuka unkulunkulu uqiniseke nje ezwini lakhe ukukuphilisa njengoba enjalo ukukusindisa ngokuba yena yizwi lakhe lakuthembisa yizwi likankulunkulu futhi asinelungelo ukususa kulo kodwa nje ukuthi liqiniso likholweni akukhathazeki ukuthi kwenzakalani likholweni noma kanjani kungale ndlela bonke bafanele balikhole futhi azishiyiwe ngaphandle kukho uNkulunkulu wanikezela ngePalestina kuIsrayeli kepha badingeka abalwele lonke intshi lomhlabathi abalithola izithembiso ngesenu kepha nizodingeka nilwele lonke intshi enilishoyo udeveli uzokubona lokho impela uzokubona kodwa qaphelani ngenkathi baze belungele ukuphula imilenze yenkosi yethu ujesu uma leso sathi esasiyeke sishaye umlenze futhi siwuphula unkulunkulu ubeyovunyana namanga kodwa kwakungekho devela abenele kukho konke ukuhlusha kumnyama ukuvumela leso sabe sishayela umzimba oyigugu ngokuba udavide iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kwalokho wathi akuyi kubakwa nelilodwa ithambo eliphukile emzimbeni wakhe izwi likankulunkulu lizofanele limi liqinisile kodwa benzani ke na bathatha umkhonto futhi bawuphisela ohlangothini lwakhe futhi igazi namanzi aphuma ukugcwalisa lokho kwashiwo ibhayibheli babhobozile izandla zami nohlangothi lwami izwi lagcwaliseka manje ngenkathi efa ihora elisabekayo ngicabanga ngalelo culo futhi ukuthembeka kungenza nje ngizizwe ngibe mubi kakhulu uma ngicabanga ngalelo culo lelo ibhonge eyalibhala iminyaka eminingi edlule abantu aladabula phakathi nezibhakabhaka ezimnyama umsindisi wami wagobisa ekhanda lakhe wafa iveyili evuliwe yebula indlela ezinjabulweni zasemazulwini nosuku olungapheli futhi ngenkathi elengalapho opha futhi efa ngenkathi ekebisa ekhanda lakhe ilanga laba namahloli kakhulu ngalo qobo ukubuka phansi phezu kwezitalo ezifayo unkulunkulu azenze ngomfanekiso wakhe zaziyodingeka zikhokhe inene elinjalo kanjalo ukukuhlenga ilanga lenqaba ukubuka phansi emhlabeni kulelo hora nyanga yaphoxeka kakhulu yaze yahoxa endaweni yayo ngezinkanyezi zafulathela umhlaba into enyanyeka kanje kufanele ukuthi isolo saba yiyo ukuthi unkulunkulu wayezofanele asebenzane naso nokubona labo baphristi abahleka usulu nesikhwehlela sinileke ebusweni bakhe indoda yamshaya ekhanda komhlanga futhi yathi uma ngumprofethi sitshele ubani okushayile omunye wabo wathi encile ntshebe ebusweni bakhe futhi wamshaya ebusweni bakhe futhi wayefune yena aziphosele inselelo yena uqobo wathi uma umbuzo wami ubungo walelilizwe bengiyobiza ngqo ubaba wami ubeyongithumelela oligiyona bayishumi nambili bezingelosi bekuyoshintshwa kodwa ubengakwenza kanjani na ubangeke nje akwenze ngokuba kwakuyizingane zakhe uqobo zigalela igazi lakhe ubungathini nje ubabayi ubaba nezingane zakhe uqobo ebumnyameni zigalela igazi likababa wazo uqobo ingelesi sizathu bengenze lutho lunye ngaphandle kokufa ukuba kakwenzanga kwakungukubhubha ebantwaneni bakhe kwakungukubhubha ezidalweni kodwa wayedingeka afe ukusindisa abantu bakhe futhi ngenkathi ekwenza ngenkathi ekhothamise ikhanda lakhe lo mhlaba omdala uyofanele uthuthumele ngale kwingemuva lawo kufanele ukuthi wawuba nomuzwa wokuphelelwa amandla ngokuba iphepheli lasho ukuthi umhlaba wonke kusukela ehoreni lesithupha kuye kwelesishiyagalolunye wakumnyama wakuphezu kwabo bonke ubuso womhlaba nomhlaba wankqankqazela namadwala adabuka neveyili lethempeli laklebhuka kusukela phezulu kuya phansi amablocks omnikelo aguqulwa indodana kankulunkulu ophilayo yafa
he was so dead
Wayefeka kakhulu ilanga laza lakuqonda wayefeka kakhulu inyanga iyaze yakuqonda wayefeka kakhulu izigekezi zaze zakuqonda wayefeka kakhulu umhlaba waze kuqonda wayefeka kakhulu imisuka iyaze yakuqonda imikhathi yakuqonda yonke into yadingeka yazi ukuthi wayeyintotela kankulunkulu ngokuba yizwi likankulunkulu lisaze lehluleka wethenjiswa kusukela entsimini yaseyideni imbewu eyayiyochoboza ikhanda lenyoke lomqili manje kwenzekani kuye na wayaphi ngenkathi yashiye iziphambano futhi wayethuneni likajosefa wase-Arimathiya na wayebafuka kakhulu wayengenandawo yokucamelisa ikhanda lakhe wayezalelwe emkhombeni negama elimnyama emva kwakhe njengomntwana osihlahla wahlekwa kwahlekisa ngaye weyiswa emhlabeni wahlekwa futhi wenqatshwa futhi ngenkathi efa wayedingeke afe ngokubulewa komthetho phakathi kwezalelo lasezimbili futhi kwakungekho ngisho nendawo yokumngcwaba futhi wangcwatshwa ethuneni lomunye umuntu yena impela unkulunkulu wasezulwini eza emhlabeni sicabanga ukuthi singobani ukuthi sizofanele sihambe sendlule kugulene kuncenyele na wasenzelani kucabange mngani fundisisa kakho isosha lingumroma lathi kubinizo leyo yindodana kankulunkulu isoni sasifanele sikuqonde ujude wathi ngikhaphele ikazi lingenakucala wayedingeka kuqonde umhlaba wonke wakuqonde manje ke wayabi na uma umuntu efa ngabe lonke kuya kuqeda na kabo mnumzane wayezafanele hambe ngaleyo ndlela ngoba ibhayibheli likankulunkulu lasho ukuthi wayezofa ngaleyo ndlela futhi wathemba izwi likankulunkulu yingalesi sizathu wayengathi empilweni yakhe ndizane lithempeli futhi ngizolivusa ezinsukwini ezintathu ngokuba udavide washo kwenye indawo kuphela ebhayibhelini ngaphansi kokuphefumulelwa ngenkathi udavide indoda kankulunkulu umprofetho wayegcotshiwe ngezwi wathi angiyikuvuma ungcwele wabe bona ukubola kanjalo angiyikushiya umphefumula wakhe hayiteze
You destroy this body.
Jesus wathi, "Dilizani lomzimba, futhi ngizovusa izinsukwini ezintathu." Wayazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lalingehluleke.
Oh,
hey, uma kuphela abengaphumule ngesizotha phezu kwalokho ekhona ukuthi izwi likaNkulunkulu alikuhluleka besingaphumule nganani ngesizotha ukuthi sizalwe kabusha ngomoya ongcwele nako kungubufakazi enhliziyweni yethu khona manje ukuthi siyazi ukuthi umhlengi wethu uyaphila futhi uyaza futhi ngolunye usuku kwenzekani ukuthi laba bakukristu uNkulunkulu yoza nabo qabelani manje wayelapho-ke wayazi ukuthi akukho nelilode engiqamuzana lalowo mzimba ebeliyonke libole amahora angamashumi ezikhombisa nambili ukubola kuyangena yelasi sizathu engazange aze ahlale izinsuku ezintathu wafa kwalesihlanu ntambama wayephezulu ngesisoni ekuseni kodwa kwakuphakathi kwalezo zinsuku ezintathu phakathi kwalezo zinsuku ezintathu wayezovuka futhi ngoba wayethembe izwi likankulunkulu nangu ehamba washiyaphi ngenkathi esuka na ibhayibheli lathi wenyuka wahamba futhi washumayela emiphefumulweni eyisekuboshweni engaphendukanga ekubekezeleni kwezinsuku zikanowa mphefumulo wakhe umoya wakhe umzimba moya wakhe ubuntu bakhe uqobo wehla asimlandele beningathanda kunobo busuku ukumlandela imizuzu embala na ake sibone ukuthi wayaphi njengaphansi ezindaweni zezitala ezisazofa silele ezingeni lamandla amademoni ngaphansi kwalokho njengaphezu kwalokho kulele imiphefumulo yabangalungile ngaphansi kwalokho kulele wona impela umbuso kasathane ihayiteze khona-ke nje phezu kwethu kulele umoya ongcwele khona-ke ngaphansi kukalitshari kulele imiphefumulo yabantu abalungile khona-ke okulandelayo ngunkulunkulu uqobo lwakhe oyede ehamba yehla oyede ehamba enyuka imimoya emibili lapha emhlabeni ithonya abantu balo mhlaba Ngikathi uJesu efa wenyukela phezulu wezazi lapho sengiyambona ngalolonga sihlala ntambama emva kokufa kwakhe ungqongqothe eminyanga ezindaweni zabalahliwe ake simlandele umzuzu umnyango uyavuleka wakukhona abesifazane wakukhona abesilize wakukhona izintombi ayamadala babendawonke bonke kuleyo ndawo embi kakhulu ebizwa ngetilonke lemiphefumulo elahliwe kuba bengile sikhathi bengingathanda ukulitshela futhi kungahle kube ngumbono kodwa ngesinye isikhathi ngayivakashela leyo ndawo lokho kudazulukela umusa ngenkathi ngangizoni ngedlula phansi kokuhlinzwa ngenkathi ngiphuma ngakimi entshonalanga lezela zami ziphakamele ngasezulwini leziphambane zikhanya kimi kodwa kuleyo ndawo edabisayo labo uJesu waya emnyango yonke into yayifanele ifakaze ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu ngoba babekade beshumayelile ekubekezeleni kwezinsuku zikaNowa kwangqongqothe emnyango wathi nginguye u-Enoch akhuluma ngaye ngimbewu yesifazane owayefanele akuchoboze ikhanda lenyoka nobuqili lonke izwi kankulunkulu ligcwalisekile ngisanda kufa njengale Calvary futhi ngithenge ibandla lami futhi lowo u-Enoch akhuluma ngaye nginguye futhi babengenamusa bengenathemba ngoba babephambukile futhi umnyango wavala ebusweni babo kwehle njalo kuya ezindaweni zamademoni kwehle njalo kuwo impela amasango aseyiteze wangqongqothe emnyango lokhu kungenkathi wayesethuleni umzimba wakhe ukhona ulinde ukuvuka wavakashela izindawo lezo olungileyo nongalungile ezihamba lapho ozoya khona ngolunyelo lezi zinsuku kweyodwa noma ezinye izindawo futhi wangqongqotha emnyango waseyiteze futhi ngenkathi ekwenza udeveli uyaphuma futhi nje sengiyamuza ethi oh ngakho ekugcineni usufikile impela ngacabanga ukuthi ngangikutholile ngenkathi ngibulala u-Abela ngiyabonga ngenkathi leyo mbewu yayithenjiziwe ensimini yaseyideni udeveli ubehlala njalo ezama ukubhubhisa leyo mbewu nokufa kuka-Abela nokufika kukaSeti kwakungukufa nje ukumbelwa nokuvuka kukaKristu leyo mbewu ifanele iqhubeke futhi wazama ukuyibhubhisa wathi ngacabanga ukuthi ngangikutholile ngenkathi ngibhubhisa u-Abela ngacabanga ukuthi ngangikutholile ngenkathi ngibhubhisa abaprofethi ngangiqinisekile ngangikutholile ngenkathi nginquma uJohane ekhanda kodwa manje emva kwakho konke usufikile sengikutholile manje oh he sengiyamuza ethi Sathane woza lapha ungubasi manje ufinyelela ngale ushitha leso sihluthulelo sokufa nehayideso hlangothini lwakhe wazilengiza hlangothini lwakhe uqobo ngifuna ukukunikeza isaziso kade uwawaza kade ngokwanele ngindodana ezalwa yintombi kankulunkulu ophilayo igazi lami lisemanzi esikhombalweni futhi isikweleti esigcwele sikhokhiwe angisenamalungelo nhlobo usuhluthuliwe nginikeza leso sihluthulelo kunjalo uyaphenduka futhi umnika kukhahlela okuhle kunempilo futhi ugagaza umnyango ndawonye futhi uthi hlala phakathi lapho ngimubazi kusukela manje kuqhubeke manje wayengenazo izihluthulelo zombuzo ngoba wazinika uPetro sijola konke lokho ekuseni ebhabhathizweni wamanzi kodwa wayenezihluthulelo zokufa nehayideso futhi wazithatha emva kokuvuka kwakhe wathi nginezihluthulelo zokufa nehayideso uPetro wayenezihluthulelo zombuzo uSathane wayenezihluthulelo zokufa nehayideso kodwa manje uJesu unazo ungubazi nakhu labaqala khona sekuba iphasika isikhathi sedlule ngokushesha kodwa kunelinye iqembu uphi uJobe na uphi u-Abrahama na bakuphi na bakuphi labo bafo owathemba izwi likaNkulunkulu na ngabe usebakhohliwe na ngabe ukufa kwababhubhisa na ngabe lokho kwakuyikho konke kwakho na ngeke ngeke uNkulunkulu ufanele ligcine izwi lakhe sengiyambona ake sithathe kulungiswa kuncane eparadesi futhi sibuke ngaleya futhi ngibona uSara no-Abrahama behamba-hamba lapho futhi emva kwesikashana ukuthiza eminyango
Abraham goes and opens the door.
Abraham, ya hamba futhi uvula iminyango wathi sithando woza lapha buka lapha buka lapha lowo nguye impela ofanayo wamanami phansi kamokhi ngalolo suku unguNkulunkulu kaAbraham. Je, kwalake sengiyambona uDaniel ubuka phezu kwehlombe lakhe futhi uthi lelo yidwala elasikwa entabeni ngokuqinisekile nje njengoba ngimi lapha. Ngibona uJobe esukuma wathi lo ngumhlengi wami lo engathi ngangazi ukuthi uyaphila futhi ngolunye usuku uyomaphezu komhlaba. Umzimba wami ungathi ungabi yilutho kodwa isipunu esincanyane esigcwele umlotho kodwa emizuzwini eyishumi nehlanu kusuka manje ngiyoba kuwo futhi lo nguye. Uyezekele wabuka ngale phezulu futhi wathi ngibone lowo muntu ofanayo njengesondo phakathi kwesondo liphenduka phezulu phakathi nomoya. Ohe! Kodake phezulu kuza u-Enoki. U-Enoki wathi ngambone eza nezinkulungwane eziyishumi zabangcwele bake ukufeza isahlulelo. Kwakukhona abangcwele bethestamente elidala belindile, impela babelindile ngaphansi kwenhlawulo yegazi. Babengeke bahambe bangene ebukhoneni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu wasezulwini, ngoba igazi lezimbuzi nelevu lalingeke lisisuse isono. Kodwa wathi bazalwane bami, nginguye lo wenicabanga ukuthi nginguye, ngiyimbewu yosifazane, ngiyindodana kaDavide, ngiyindodana kaNkulunkulu, ngingoyedwa ezelwe yintombi, igazi lami likuhlawulile. Benilindile ngaphansi kwegazi lezimvu nezimbuzi, kodwa manje igazi lami liyahlawula, futhi senikhululekile. Asenyukele manje sekuthi impela kube iPhasika. Cabangani nje, lokho kwakucishe kube iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye nokuthize yadlula kulobu busuku. Sengiyamuzwa u-Abraham ethi, Nkosi, uma sivukele emzimbeni wethu futhi uSara nami nje sikuthanda kakhulu, ungaba nenkinga uma senza isiteshi sesikhashana uhlobo olunjalo endleleni yakho na? Awu, sengiyamuzwa ethi, ngani qhabo, impela ngeke ngizohlala nabafundi bami cishe izinsuku ezingamashumi amane, qalazani futhi nibone ukuthi yonke into ibukeka kanjani. Ngalokho kuse kwephasika kukhazimulayo lapho esiyokwenyuka ekuseni, Inkosi Thanda, ngenkathi evuka kwabafileyo, iBhayibheli lathi ngokukaMathewu ngcwele wamashumi amabili nesikhombisa ukuthi abaningi babangcwele abalala othulini lomhlaba bavuka futhi baphuma emathuneni. Kwakungubani na? U-Abraham, u-Isaka, uJakobe, uJobe, labo ngesambulo sakomoya esambulo bazi ukuthi umhlengi uyoma emhlabeni ngelinye ilanga. Lowo yibo ulibo lokuqala lalabo abalala. Lapho bahamba bangena emzini, sengiyambona uSara no-Abraham omncane futhi egcwele nomuhle nogcwele ukuphila. Engazophinda aguke, engazophinda agule, engazophinda lambe, behamba bejikeleza emzimbeni wabo. Kayifasa emile lapho ethi, niyazi ukuthini kule nto eyenzeka ngelinye ilanga, nje bukani kule nxobenxobe leli thempeli elikuyo. Kune sizodingeka ukuba sithole othize ukuthunga lelo khethini. Bukani lawo ibhokisi lemnikelo liguquliwe. Kwenzekeni na? Ngabe lomfo ungusonkanyezi na? Ngabe wayengumthakathi na? Noma kwenzekeni na? Yisho, woza lapha Josepha, obani laba bashadikazi abasebancane abami lapho na? Abraham wathi, Sara, siyabona kungcono siphume, babonakala kwabaningi. Lokho kwakungesikho koko konke ekuvaleni icabelani ngelinye ilanga emva kokuba waye babevakashile u-Abrahama, u-Isaka, uJakobe nabo bonke babekade bevakashe ezweni lendabuko. Ngenkathi uJesu enyukele phezulu wena uthi, Mvoti Branham, ngabe leyo yinsumansumane na? Qhaba unumzane, ngizoyikhombisa empalweni emzuzwini. Ngenkathi eqala kwenyuka babone yena kuphela, kodwa abangcwele bethestamente elidala bahamba naye ngokuba iBhayibheli lathi wakhulula abathinjiweyo futhi wapha abantu izipho. Futhi sengiyambona lapha enyuka futhi wajoyinana nebandla lakhe. izingelawo zezimbili eziphume ebhendini ezazidlala umusic zabuyela emuva lapho futhi zathi nina bantu basegalile kungani nimile nibuka phezulu na ngokuba lo jesu ofanayo owenyusiwe uyabuya impela basheshisa emuva ukujoyina udwende futhi phansi bedabule zibhakabhaka ujesu nabangcwele betestamente elidala bahamba bedlula inyanga bedlula ilanga bedlula izinkanyezi.
And when they got inside of that great, beautiful white heavens, the Old Testament
says, God, you've been there, 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 you've been. Zonke izingelawo zizabuthela ndawonye phezulu ezibambelelweni zokuzivikela zezulu futhi zathi ubani le nkosi yenkazimulo na? Abangcwele betestamente elidala bathi inkosi yamabandla onamandla empini wayengumnqobi. Ingelosi yacindezela inkinobho enkulu namasango ephareli ashibeka avuleka phansi ngokudabula emzini wasejerusalema kubuza omkhulu umnqoba namandla elethe abangcwele betestamente elidala amabhende ezingelosi edlala lapho izingelosi zimemeza wayengumnqoba namandla. Wena zithuthulela zokufa ne-haters zileko hlangothini lwakhe ehlangqo edlule izigodlo zenkazimulo waze wafika esihlalweni sobukhosi futhi wathi baba namba bakhona ekukholweni ezwini lakho ukuthi ngiyoza ngolunye isuku nginqobile kokubili ithuna ne-haters. Kwakuyini mfowethu na wayenezibazi esandleni sakhe ukukhombisa ukuthi wayekade esempini uthuma unkulunkulu kweliphezulu uyilo mnqobo namandla naba baba u-Abrahama u-Isaka noJakobe. Sengiyamuza ethi ndodana khwela phezulu lapha ecaleni kwami futhi uhlale phansi ngize ngeze sonke isitha uthuli lwezinyawo zakho fowethu ngelinye ilanga uzoza futhi kuyoba usuku olunjani. Wayengesiye ngenzi lutho ngenkathi wayesethuneni sicabanga ukuthi nje wayelele lapha efile kodwa wayephansi esengonqobayo wehlela phansi futhi wathatha izidluthulelo kusathane unezidluthulelo zakho kokubili ukuva neyiteze kulobo busuku wathi ngoba ngiyaphila ningaphila nani. Ngiyamakala kulobo busuku mfowethu ethandekayo dadewethu sewake wakucabangisisa lokho na uyaqonda ukuthi uyaphila kuphela ngoba uyaphila ukuthakasela kokwenele ukuba uzinikele wena uqobo futhi uthi inkulunkulu ngilapha isoni yiba nomusa kimi sewake wawemukela lowo mhlatshelo owenela konke na sewake wamtshela ukuthi yamthanda na. Ngaba kuyakulimaza ukuzwa kwakho uma wenza kuliphutha na uma ungakaze uze kulolo lwazi lokuzibonela manje kulokhu kumbelwa lapho izikhathi zethu sibaleka nje uzizwa ukahle. Kodwa kuyamangala uma ungakazi umemukela uKristu njengomsindisi oqondene nawe angazi uma uzokwenza sisakhothimisa amakhanda ethu okomzuzwana nje ezwini lomkhuleko. Lalalelo amadwala adabula phakathi uma uthanda dadewethu kethi uma unalo kulungile yonke into iyokwenza. Makhanda ethu ekhotheme ngizonibuza umbuzo qotho ngempela khumbulani bangane isoni noma ongcwele awusikho okungekho uma sikungcwaba. Umphefumulo wakho undawo ndawo manje uJesu wavakashele zombili izindawo ngokwemibhalo. Leke utholaphi uma ubungahamba kulobu busuku na ubuyoba nawo umnyango womusa ovalwe ebuzweni bakho ngoba walile na. Kumbula hayi kuphela ukuthi ungumsindisi ungumahluleli ungumahluleli manje umahlulela kanjani na mvumele abe ngumsindisi wakho manje. ndatshana yafika emqondweni wami esikhathini esedlule umfanyana wayehlezi enqoleni izibhamu zadubula ezansi sitaladini namahhashi abaleka futhi laliye ngaseweni ikhawa elincane ligijima futhi lamisa amahhashi ngaphambi nje kokuba inqole iwele weni isizathu yayinomntwana kuyo wasindisa impilo yomncinyana iminyaka eminingi emva kwalokho ngimile endlini yenkantolo lo mfana ofanayo wayenze icala wathatha umgwaqo ongalungile enecala wayephuza egembula wadubula umuntu futhi wayenecala watholakala enecala nomahluleli wasukuma futhi wathi ngikugweba ukuba ulengiswe ngentamo yakho kuze kuthi impilo yakho isazofa isihambile leyo nsizwa yathi mahluleli futhi wephula udwendwe lwenkantolo labe xhumela ngale kothako futhi wawele ezinyeweni zomahluleli enzela umusa wathi mahluleli buka ubuso bama ungazi na wathi qaba untetana ngikwazi wathi uyakukhumbula ukuphila komfanyana wakusindisa eminyakeni eminingi eyadlula ehashini elibalekayo na wathi yebo ngiyakukhumbula wathi ngilo mfana wathi mahluleli wangisindisa khona ke ngisindise manje mahluleli wambuka phansi futhi wathi ndodana ngalolo suku ngangingumsindisi wakho namhlanje ngingumahluleli wakho namhlanje ungumsindisi wakho sonika usasa ngahle habe ngumahluleli wakho asiphinde sikucabange manje njengoba umusic udlala futhi wonke umuntu ekhuleka labo abasezinkundleni zokudlala ngunkulunkulu angazi kulobo busuku manje ngokushesha labo abangathanda kwamukela uKristu njengomsindisi oqondene nabo bathi uNkulunkulu ngiba nobusa kimi soni ngifuna ukuza ngasegazini elichithiwe ngikhathele ukujoyina amabandla futhi ngigijima ngisuka endaweni ngiye endaweni ngifuna ukuzala ngokusha ngivule isehlakalo sokuzibonela enhliziyweni yami ukuthi ngiyazi ukuthi uKristu uzembulile yena uqobo kimi ngesabulo sakomoya leso okhulume ngaso futhi uBrenham ngivune isabulo sakomoya umoya ongcwele enhliziyweni yami singenze ngiphile silethe uKristu abe nguye kakhulu kimi njengoba nginjalo kimi noqobo ngifisa leso sehlakalo sokuzibonela futhi uBrenham uzongikhulekela njengoba ngiphakamisa isandla sami na ungasiphakamisa isandla sakho manje ofisa ukukhunjulwa uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise emuva lapho nenekazi lokho kuhle uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho kuhle phakamisa izandla zakho manje qhubeka phezulu nesandla sakho ungaba namahloni kanjani na ungakwenqaba okunjengalokho mngane na kumbula oh wena uthi mfowethu uBrenham abashumayeli ushumayelile iminyaka ngiyazi kodwa ngolunye lo lezi zinsuku bazokhawuka ukushumayela futhi indlela izinto ezibukeka ngayo kungahle kube manje uzoza intshumayelo yokugcina ngempela lena kungahle kube ngeyakho yokugcina oh wena uthi ngisemncane lokho akunandaba ukufa uhloniphe imuntu noma umnyaka noma ikhona uzomemukela njengomsindisi oqondene nawe ngokuphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi phakamisa izandla zakho kanye nazo zonke lezi futhi uthi manje ngifuna ukwemukela uKristu ungasiphakamisa isandla sakho na umunye ohlubukile uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi ngifuna ukubuyela kuKristu kulobu busuku ukuthi kusasa kungahle kube ukuvuka kusha kimi ubungangiziphakamisa izandla zakho na phakamisa isandla zakho uthi yiba nomusa kimi ngifuna ukuza manje uzokwenza na phakamisa isandla sakho uthi kade ngingumhlubuki kodwa kulobu busuku uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise lokho kuhle ngizokwemukela uKristu njengomsindisi oqondene nami ngizomemukela kulobu busuku kale ngizolazula iminyaka eminingi ngisukele kuNkulunkulu kodwa manje ngize ekhaya uzomemukela kulobu busuku ukuthi lokhu kungaze kube ukuvuka okusha kwakho impilo yakho endala ingahle iphele na leli nenekazi lenyukele altar kwenza ukuvuma kwalo ukuma omunye futhi ofuna ukuthatha indawo yabo lapha wenyukela lapha nalo uvumeni kwakho na ubungasukuma futhi wenyukele altar futhi ialtar livuliwe impela kunyukela ngokhona manje uma ufuna ukuma lapha futhi ukhuleke konke nje kuzoluka woza ningeza na upon the confession of your faith upon phezu kokuvuma kokukholwa kwenu phezu kokukholwa kwakho endodaneni kaNkulunkulu ubungeza manje na kulungile kukini khumbulani nguwe izoli na ungumhlubuki na uyabanda futhi uqalile kuKristu na uyafuna ukuvuswa kabusha naye manje uqale impilo yenje na Uthiwani ngawe myeni nonkosikazi okade kade engaphandle sikale side nikhophisana ekhaya lenu na ningeze futhi niqondise leyo nto noNkulunkulu nomunye nomunye na yenzani iphasika uqobo iphasika lenu qalani ekhaya elisha kanjani ngawe ungagazi ungagazi ube nomkhuleko ekhaya lakho uya ekhaya nje uvela ebandleni futhi uzama ukuphila ukudlula konke ongakwenza awuleti neze umndeni ndawonye futhi nikhuleke na ingakho sinobudlongandlebe bentsha obungaka nezinto esinazo ingakho amakhaya asemelika ephukile ungeze uqale kabusha kulobu busuku na ubungakwenze na uyamenywa khumbula ngingumfundisi wakho manje ngiyoba ufakazi ngalolo suku sisakhothamisa abakhanda ethu manje-ke manje kumkhuleko baba wethu wasezulwini obusisiweyo kulobu busuku silethe kuwe lesi izethameli ngesizotha isizotha esingcwele kakhulu esisaziyo ukuthi kanjani sisondela ngokuzithoba esihlalweni sobukhosi sakho futhi emva komlayezo kulobu busuku ukuthi lokho ukumbela okukhulu akazange alale athule umphefumulo wakhe wahamba waqhubekela ngqo ezindaweni futhi waqeda umsebenzi kankulunkulu lowo ayewugcobele ukuwenza futhi kusasa ekuseni sithola lapho ahamba wadabula emazingeni aphezulu enqoba yonke into ekuvukeni kwakhe kodwa yaphume kuseni ngephasika okokulungiswa kwethu futhi siyathola ukuthi wathumela umoya ongcwele emuva ukulahla ngecala abantu besono futhi siyakhuleka kulobu busuku Nkosi ukuthi labo baphakamisa izandla zabo bangakhunjula ngaphambi kwakho bangathi isinqumo sabo singaba ngesisuka enhliziyweni yabo kulobu busuku ukuthi bakwemukelile wena futhi bayakukholwa futhi kwangathi banganamathiselwa ngophawu ngophawu lwesithembiso kulobu busuku umoya ongcwele sibe khona baba ngokuba sibanikela kuwe nalo mlayezo kulobu busuku kwangathi ungabusisa labo abawuzwile labo Nkosi abazowuthatha baye nawo emakhaya abo futhi ukucinise kujule ezinhliziyweni zabo kwangathi bangaphila ezwini likaNkulunkulu siphe khona baba ngokuba sicela egameni likaKristu amen.